yebo nembala ngiyakholwa kuJesu. Sesicabanga kanjalo ngathi ngesikhathi siyisasele sesihamba kulokhu kuphela sifaka umqondo ongathi okuzibona sifanelwe entitlement, umoya okuyiduduza osebenza ngokuphikisana noNkulunkulu ey'ntweni zethu. Kuzwakala kuhlaba-ke kakhulu lokhu. Ucabanga kanjalo? Usacabanga? Angikubi ngele ngikwamukele engosini yethu eFresh. NginguSibonelo Bhethi Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Nganekati igama lalo kwakuwuDoggy. Awu, igama lekati ngempela lelo, omnye uzosho njalo. Kodwa kwabe kuyikati langempela. Lalihlale njalo libheke unumber one, njengoba amakati ehlale njalo, uyawazi-ke nawo. Futhi yazi ngolunye usuku ngangicabanga ukuthi sifana kanjani namakati. Sihlala njalo sibheke unumber one, kube yiwo oseqhulwini, kube u-2 no-3 ey'mpeni zethu. Lokho kwenza ube mubi lo mhlaba. Manje asenze lokhu. Ake sime sicabange lokho kwesikhashana. UNkulunkulu uyaqhamuka. Qeda sikhule ebugqini bethu besono kuye nemiphumela yazo. Ekwenza lokhu ngoJesu owafa ukuze mina nawe sithethelelwe, waphinde wavuka ukuze mina nawe sihambe njengokubeka kumphostoli uma ethi umphostoli Paul empilweni entsha. Ngakho sesikhululiwe ebugqilini besono sethu. Kodwa ukuthi ngesikhathi sesasongeleke oqobeni lwethu, kube sengathi sisafuna ukubuyela kulobu bugqila. UNehemiya 9 verse 17. Benqaba ukulalela, abakhumbulanga iy'mangaliso zakho owazenza phakathi kwabo, kepha benza lukhuni iy'ntamo zabo, nangokuhlubuka kwabo bamisa induna ukuba babuyele ebugqilini babo. Kodwa wena Nkulunkulu othethelelayo, onomusa nesihe, wephuza ukuthukuthela, ugcwele isihawu kawubashiyanga. Mhlawumbe izizathu uNkulunkulu esihlanganise ey'bhalweni namhlanje ukuthi asiphaphamise. Mhlawumbe kungenzeka sesilingwe ukubuyela emumva, sabuyela oqobeni lwethu, emumva ebugqilini nasemiphumeleni yesono. Kodwa sihlobo sami, phaphama, vuka. UNkulunkulu uNkulunkulu othethelelayo, onomusa nesihe, wephuza ukuthukuthela, ugcwele isihawu, akakushiyanga. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Sawuthokoza ukuza ubufakazi bothi lezi inkulumo zikubusisa kanjani. Inamba yethu ye-WhatsApp ithi 067-706-0077. Ngamanye ama-resources ngena kwiwebhusayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.